Kristo aragarutse arivugira ukuri kwe. Ibaruwa ya kane, igice cya gatatu, kuva ku gika cya 53 kugera ku gika cya 82. Ubunyurane mu bumwe n'agaciro ka buri muntu. Buri umwe kandi mwese mubumbiye hamwe kandi muri umwe ku rwego rwa roho mu isoko y'ukuba yanyu. Uramutse ufashe mu kiganza cyawe igitonyanga cy'imvura, wavuga ko kubera ko ako gatonyanga k'imvura kaguye mu kiganza cyawe, kandi kubera ko katandukanye n'imvura irimo igwa ku butaka, ko ako gatonyanga gatandukanye n'indi mvura irimo kugwa impande zawe mu mimerere, mu butabire, mu buziranenge cyangwa mu ngufu. Ushobora no gukoza kuri ako gatonyanga irangi ry'icyatsi kibisi, ukagahindura icyatsi kibisi. None se wavuga ko ako gatonyanga k'icyatsi kibisi gatandukanye burundu n'imvura irimo igwa muri ako kanya nyirizina? Mwebwe mushyira mu gaciro, mufite ubushake n'umutima mwiza, mutaryarya kandi muri abanyakuri, mushobora gusubiza muti oya, imvura ntitandukanye. Ni kimwe mu mimerere neza neza nk'imvura isigaye. Ikinyuranyo cyonyine ni uko ibara ry'icyatsi, umutuku cyangwa ubururu byongewemo. Bityo rero hari icyo karushije imvura irimo kutugwa iruhande, ariko agatonyanga k'imvura mu kiganza cyanjye kameze mu by'ibanze kimwe n'imvura. Buri wese muri mwe, hatitawe ko uwo uri we, ku ibara ry'uruhu waba ufite, ku bwoko bw'imisatsi itatse umutwe wawe ikawukingira izuba, ku iforoma y'umutwe wawe cyangwa umubiri, ku rurimi uvuga, ku bitekerezo ufite, ku bwoko bw'amagambo ukoresha, ku bikorwa n'ibigwi byawe bituruka ku byemerwa n'ibitekerezo byawe, hatitawe ku budasa bwanyu bw'imibiri n'ubwibone numva nyamuntu, mwese mumeze neza neza kimwe, umwe ku wundi, mufite agaciro kamwe, mwakomotse ku isoko imwe y'ukuba, mufite ububasha bumwe bw'ubwangambibi, ubushobozi nyaroho bumwe muri byose mu bwangambibi. Itandukanirizo rukumbi hagati yanyu, Abayisilamu b'Abarabu, Abayahudi b'Abarusi, Abakristo b'Abanyamerika, Ababuda bo muri Tibet, Abahindu bo mu Buhinde, ni inyongera za koko, inkomoko kuri buri wese, zituruka ku gisekuru, ku bwoko, ku bibakikije, ku burere mwahawe n'ababyeyi, ku mutungo wabo muke cyangwa utubutse, amashuri cyangwa ibyakubayeho mu buzima. Ariko ibyo byose ni ibigaragara hejuru. Ni inyongera zihisha ikiri ukuri, ari cyo roho yawe, nk'uko ibara rihisha ukuri kw'igitonyanga mu kiganza cyawe. Roho yawe ituruka ku ibono numva nyamana, igakomeza kubayo bwite, isugi itagira inenge, kandi yunze ubumwe mu ibono numva nyamana n'izindi roho zose, utitaye ku nyongera zayitwikiriye, zikanayimunga kuva mu mavuko. Mugomba kandi kumva ko buri wese avukana ubushobozi butandukanye bwa kimuntu bwo gukoresha inyongera mwatewemo muvuka. Ubushobozi nyamuntu buri roho izakoresha buturuka mu iterambere nyaroho yabashije kugeraho mu buzima bwagiye bubanziriza ubwubu. Hari bamwe bazamuka bava mu kuzimu kw'ibyago, imihangayiko n'akangaratete, bakagera mu bushorishori bwo kwiringirwa no kubahwa, bityo bakagira ububasha ku bandi. hari n'abandi bahananuka bava mu bushorishori buteye isereri bw'amahirwe, ubukire, uduhenge n'impano, bakagwa mu kuzimu kutagira urumuri ko kwiheba no kwibura, kunywa ibiyobyabwenge, guhotora, gufata ku ngufu n'ibindi bisa n'ibyo. Nyamara ibyo mwaba mwarakoresheje byose cyangwa mutakoresheje, amahirwe mwabonye cyangwa mutabonye, mu by'ibanze kandi mu ndiba, mwese mukomeza kugira ukuba n'ubushobozi bimwe. Mwese mufite ubushobozi bwo kuzamuka gahoro gahoro, muturuka ku rwego nyaroho rw'ibona numva urwo ari rwo rwose mwaba muriho magingo aya, mukagera ku bushorishori rw'ibona numva nyamana mu ngoma z'ijuru. Uko muzagenda mwakira aya mabaruwa nk'ukuri kw'imibereho, kandi mukagerageza buri munsi kubaho mukurikije imirongo iyobora buri wese muri mwe mu busabane no gushyikirana n'icyabahaye ukuba, muzagana nta kabuza kandi mugere ku ntego nyaroho zihanitse mwihaye muri iki gihe. Mushobora mwese kuzamuka mukagera aho mwakira ukuri byuzuye, mukihatira gusukura ibona numva bwite kugira ngo mushobore kugotomera ibona numva nyamana, maze muhinduke abantu basenderewe n'ububasha bw'ibona numva nyamana, kandi baburasiriza kubibakikije bikazarangira mu bugabye mu isi yose. Mwebwe muri ingirakamaro aho muri. Umubyeyi ubona ko ibyo akorera umuryango byose nta na kimwe gishimwa, ubona ko ntacyo akora ngo kigaragare mu buzima bw'umuryango, ubona ko batamwumva, ko atubashywe, ko adakunzwe, ubona ko hanze y'umuryango we cyangwa ku kazi ke nta kamaro afite, ko ntawe uzamukenera, ababuze ubushishozi. Uwo muntu yaba umugabo, yaba umugore, yaba umubyeyi, yaba inshuti, yaba umukozi, yaba umukoresha, bose bafitiye akamaro ibibakikije. Ubavanyeho, haba icyuho mu miterere y'ibibakikije, haba igihombo, kandi byafata igihe cyo kuzibisha icyo cyuho ukuza k'undi muntu n'imirimo mishya y'abasigaye. Umunyamaboko n'ijwi risumba ibindi, umugiraneza kimwe n'umukozi woroheje ukubura ubutaka cyangwa uduhanda tw'ubusitani, bose basiga icyuho. Buri wese afite umwanya wihariye mu bimukikije. Buri wese azana impano ye, amatwara ye, uburyo bwite bwo gukora ibintu, uburyo bwite bwo gukora ku bantu bavugana no gutera ibara aho baba cyangwa bakora. Bafite akamaro ndasimburwa mu kibanza bubatsemo. Ntawe ushobora kwambura umuntu akamaro ke, kereka nyir'ubwite iyo yiyambuye ubw'agaciro ke. Ndetse n'abavukanye ubumuga baba bagifite umwanya wihariye ufite agaciro mu muryango, mu bibakikije. Rimwe na rimwe bagira umwanya w'akamaro uruta uwo bari kugira iyo bavuka buzuye nta nenge. Ibigwi byabo biratangaza, bikabahesha icyubahiro. Umumaro bagirira aho bari uturuka ijana ku ijana ku bushake bwabo bwo kuba, ubushake bwabo bwo gukora, ubushake bwabo bwo kubengerana ubugiraneza, ubushake bwabo bwo kubyaza umusaruro uhanitse uduhenge bafite, ubushake bwabo bwo kubera abandi agatangaza, bakora ku buryo abo bandi bagubwa neza kurusha uko bari bameze batarahura. Imimerere iyo ari yo yose ituruka ku bushake bukoreshwa igihe cyose. Bamwe bavukanye ingufu z'ubushake nyinshi, abandi bavukana nke. Ariko iyo umuntu amaze kumva neza ko ingufu zose z'ubushake zakuwe mu ibone nuva mpuza hose kandi ko ingufu z'ubushake zishobora kongerwa umuntu yiyambaje isoko y'ukuba ngo imwongerere ingufu z'ubushake umuntu ahita atangira kumva ko burya ingufu z'ubushake zitagira iherezo zishobora gukomorwa ku ibone numvaho mpuza hose ubwaryo hakurikijwe ubugari n'imbaraga by'ukwemera k'umuntu buri muntu wese buri gitsina buri bwoko buri gihugu buri dini buri rwego rw'umutungo cyangwa umushahara guhera ku mukene kugera ku mwami bafite akamaro kareshya mu gihe cya nonaha mu gihe cy'umunsi uciye ikibi ibinyuranyo nyabyo bikomoka gusa mu cyo buri muntu yitangaho muri uno mwanya mu mwanya ukurikiyeho no mu gice gisigaye cy'umunsi umwami cyangwa minisitiri w'intebe ashobora kwibuka kubera ineza ye inyungu yazaniye igihugu cye cyangwa kubera amagorwa yagushije ku baturage ni kimwe n'umugabo wavutse mu muryango w'abakene utarabashije guteza imbere ubushobozi bwe ku rwego urwo ari rwo rwose ariko witanze wese mu gukorera neza aho yari ari bikazarangira ashimwe n'umuryango we n'inshuti ze kandi mu buzima bukurikira akazasarura ibyo yabibye nk'umwami cyangwa minisitiri w'intebe umuntu nk'uwo azaba yarahaye aho atuye ubuzima nk'umusanzu kubera ko kamere y'imbaraga z'ubuzima ari urukundo rutagira ikigombero n'ubugiraneza umurimo n'ubusabane gutanga icyo ari cyo cyose ngombwa ngo ibyo undi akeneye byuzuzwe niba buri munsi imbaraga zawe z'ubuzima uzitanga gusa mu guhereza abarwayi agakombe k'icyayi kora ku buryo izo mbaraga zawe z'ubuzima uzitanga mu iforoma yazo isumba izindi nk'ubushake bwuje ubwuzu bwo kugana umurwayi n'inseko isusurutse ukamuherezanya icyayi ubwitonzi n'akanyamuneza kandi umwifuriza gukira kuri ubwo buryo umutanga cyayi ashobora guhinduka inzira yo gukira no kuzamuka uko umuhereza w'icyayi arushaho guhamagara bucece kenshi umuvumba w'ibone numva nyamana mu ibone numva rye bwite niko imbaraga ze z'ubuzima zoherezwa ku murwayi zizarushaho kuba nyinshi no gucengera umurwayi ashobora kutamenya ibirimo biba ariko icyumba cy'abarwayi cyitabwaho n'uwo muhereza cyayi cyangwa umuntu wita ku barwayi umeze atyo kizakira vuba kurusha abaherezwa icyayi n'umuntu utabareba n'irihumye nta jambo na rimwe ababwiye nta n'igitekerezo cy'ineza oya buri murimo buri mwanya ushobora kuba mutagatifu na mwiza ukabengerana ingufu z'ubuzima zibona unumva nyamana rikuza rikavura umuntu ku giti cye hamwe n'abandi iyo umuntu afashe igihe cyo kubona ko ari umuyoboro w'ibone numva nyamana rikiza byose rikarengera byose rikuzuriza umuntu icyo akeneye cyose umuntu umwe ufite iyo myumvire niyo yaba wa wundi ukoropa akanasukura ibyo abarwayi bitumamo ashobora kwinjira mu cyumba akaba umutanga neza ubirusha abandi ugasanga yenda ari nawe mutanga neza wenyine uri aho mu bantu batandatu batanga ibyo abarwayi bitumamo umuntu nk'uwo ashobora gusiga muri buri murwayi umurage w'imbaraga zisumbuye utekereza wese ko mu ndoro ye harimo imbaraga z'ubuzima ahereza abo yerekejeho ijisho rye ashobora kumenya ko indoro ye iryo jisho rye ricengera iyo mirebere iseka yagiriye akamaro uwo yakiriye kuko buri kintu dutekereje kandi dukoze yego mwebwe nanjye kristu ari igikorwa cy'ibona unumva kandi ibona unumva ni imbaraga z'ubuzima tubigirishije ubukozi bwa gatekerezi zacu izanyu n'iyanjye, dutegesha ibona numva ryacu, imbaraga zacu z'ubuzima, amaforoma anyuranye azabera umugisha cyangwa umuvumo ibidukikije. Itandukanirizo ryonyine hagati yanyu na Mohamed nanjye ubwanjye uzwi ku isi nka Yezu, ni ubwoko bw'igitekerezo n'imyumvire Mohamed nanjye twohereza ku bandi. Twembi twoherereza isi imbaraga z'ibona numva ritanga ubuzima.